testi yangu nikimcheki hivi anafakuwa kwangu kando yangu kwa kitanda yangu nikimpiga busu kubwa hadi kwa shavu kijana shupavu nikimbiza kasuparu design we ni msupa na kuita mupasu design na kufina juwa wendo ile mbavu mapenzi yangu ni strong ya kimabavu design na kupenda wacha seme I love you wile na kutambua I'll never forget you nikikufikiria walejo nambachu nasikia vibaya nikikona na jo nambachu na kwambia nambulu na juwa unafahamu chika roo vile unaigongesha vitamu lakini mapenzi yetu legal ni haramu iko nini tunepiga kiboko haramu
Jaber gini we agini don't drop a cha donge lagu poto kama ana goyo ramo nda migi goduto baby yokine nangon chuna wera tek donge kelo asara kati ya mimi na we
Kona mtu mini one yeni two Inakadisi ya mapenzi yetu ya P2 Mtu wako si mtangu ni mtu tu Kakukupenda niko sana vunja tabu Gozi yangu rough jina yako ndio tatu Yo this was tukiwa mbele mimanyu Gentleman kwa pafu na kuto uchafu Na kushika kila mali na kukava na povu Najoko na buwana umekuchie wokofu Umeleta shita za kuju mindi yokotu Nitunge vitu na juu umeletwa na kutu Kona mutu na bado kona kutu Umepata mutu leo hana utu Design hiyo kutu natolewa na tutu Wale wana force wambie no no tutu Waske koma next year do do do
Jaber gini we agini donja kwa cha donge lagu poto kama So baby, you can end no Chuno era tek, don't get kelo asara kati ya mimi na we We, isagi ma team, monda love team Ero kelo jemo ya wa smanya siya Hey, superman Ero kelo jemo ya wa Safe chanya ya wa Don't get any baby now.